Je abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Tiene Karekezi, nanjye bakurikiye ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika ndabasuhuje. Kuri uyu munsi ikiganiro cyacu kibanze ku ruhuri rw'ibibazo bikigaragara ku cyiciro cy'abanyarwanda basigazwe inyuma n'amateka bahuze mu bwoko bw'abatwa. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko muri icyo cyiciro mu bihe byatambutse bamye baba mu mashyamba batungwa n'ubuhigi ndetse n'ububumbyi. Ariko ayo mateka reka tuyasiga inyuma, muri make mu cyumweru gishize hari ku gicamunsi cyo ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri 2017, nibwo Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena wari witeguye kwakira ibisobanuro mu magambo bya Bwana Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, ku mpamvu iki cyiciro gikomeza kugarizwa n'ubusore rw'ibibazo. Byiganjemo ibyo kubashyira mu byiciro by'ubudehe bitajyanye n'ubushobozi bwabo, kugurishirizwa no kwamburwa amasambu mu buriganya, kutivuza nk'abandi Banyarwanda kandi barishyuriwe ubwisungane mu kwivuza, kutagira aho baba, ingengabitekerezo ishingiye ku ivangura n'ibindi. Ni nyuma y'aho komisiyo zidasanzwe za Sena zatembereye hirya no hino mu Rwanda zireba imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka, zikandura ko ubutegetsi bwagombye kubashyiriraho umwihariko udasanzwe mu bikorwa bibateza imbere. Icyakora Bwana Ngirente ku munsi Inteko yari imukeneyeho ntiyabonetse ku mpamvu zitasobanuwe, biba ngombwa ko yohereza Profeseri Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ngo atange ibyo bisobanuro mu magambo. Muti byagenze bite rero mu gihe kibarwa mu masaha atatu ari imbere y'abasenateri? Turabasubiriza muri dusangira ijambo. Imibare ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu 2012 igaragaza ko mu Rwanda hose abahoze bitwa basangwa butaka bo mu bwoko bw'abatwa bahinduriwe izina babarirwa mu 32,000. Icyakora nanone imibare yari yabanje yagaragazaga ko abasigajwe inyuma n'amateka babarirwaga mu 50,000. Byashoboka ko abafatwa nk'abanyamuke mu Rwanda baba bagenda bazimira, kuko indi mibare igaragaza ko Abanyarwanda muri rusange bakomeza kwiyongera buri mwaka, abashobora kuvuka batura akarere kose mu turere 30 tugize u Rwanda. Sena yatangiye guhagurukira ikibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka kuva mu 2007 n'ubu. Muri iki kiganiro murumva imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka muri rusange. Murumva na bimwe mu bisobanuro by'ubutegetsi bw'u Rwanda ku byo buvuga bumaze gukorera iki cyiciro n'abandi. Murumva uko abasenateri basanga uru ruhuri rw'ibibazo ku batwa byagombye kuva mu nzira. Muri kumwe na Eric Bagirubusa, mbahaye ikaze mu kiganiro. Tujya ku bisobanuro bya Bwana Shyaka Anastase utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, reka mbanze mbumvisha uko abasigajwe inyuma n'amateka babwijwe irya Amerika ku mibereho yabo. Nabo mu burengerazuba bw'u Rwanda baganiriye na Temistocle Mutijima ukorera muri ako gace.
Iterambere twakarikuye muri iriya gahunda ya gira inka nk'abandi. Inka ziraza, amatungo araza, ngo twegwe ntago dugomba kubona inka. Ibyiciro byose bigatambuka, yaba ibyo by'ubudehe bigwe ntago batwandika, ahubwo biyandikira bari abo mu byiciro bya gatatu n'ubundi bakomeye. Ari ako kazi ntitukabonaho, mbese turiho ku neema z'Imana. N'ukuri
mwebwe gahunda yagira inka ntabwo ibageraho?
Kwigwe gahunda yagira inka ntitugeraho. Hari umusaza bari bayihaye inkiza kurwara ikibyimba mu mutima, veterineri yarayipimye iyo nka, none inka imaze gupfa nta n'ijana bamuhaye. Bari bavuze ko izadukwira turi imiryango 10. Ubu hano dutuye turi imiryango 10 yabashigajwe inyuma n'amateka, ariko nta mibereho dufite. Ari n'amazu urabona yarashaje, ari kutuvira imbeho n'ukurari twica, nta mibereho n'ukuri. Tuvuge ari nk'abantu bari barahungutse baturutse muri Tanzania, bageze aha nk'uyu mudugudu wa Gihundwe wa Nkanka, babahereza amasambu iri za kibumba yo guhinga, bakabona aho bahinga.
Muze tubwire ngo bimeze bite ngo mubayeho mute?
Uko tubayeho ntako, uko tubayeho gutya ni gutya. Nk'ubu ngubu abana ntabwo raba ko batangiye buno, utoye ikijumba za kiryesha genda ari nk'Imana ikimuhaye. ubwo nuko tubayeho nta gatungo ntaki ubwo nuko tubayeho ubwo muri VUP bari bansizemo cyase sesiyare ankuramwo ngo ngiye ngo mfite ngo abana benshi kandi abana hano barirera ngo ngiye ngo abana kandi mu rugo turi batatu nge n'umugore nakana kagahererize niko mbana nako ubwo nuko tubayeho reba nk'uwo mukecuru wanjye abayagiye gusabiriza sinatinya kubikubwira ubu yagiye gusabiriza sinzi imba ari butayi sinzi imba atari butayi nk'ubu ngubu urabona ko intoki zibaye mvuye kwasa udukwe kugira ngo nzarero karuntera amafaranga byena nka 500 ubwo nuko tubayeho umuntu w'imana ntabwo twavuga ngo twebye hari ikintu dufite reba nkagira inka bari bampaye veterineri na sede nibo baje barayigurisha mwabonye aho inka igura 300,000 ubwo iyo nka nuko nguko bayigurishije ndagenda ngiye ku murenge ubwo veterineri aranshuka ngo we umubyeyi nk'uyu ubwo ngo we ngo aratomboye ngo ubwo nzategereza amafaranga bwacyo nkajyayo noneho ndamubwira ntumva aho kugira ngo njyewe ntakumbe gutya mpibyo 300,000 ngende ngure mu ihene ebyiri ngende njye ngure ihene ya 17 ngure ihene ya 17 ubwo ibyo ntibyabaye kugeza n'ubu mbese imibereho yacu niyo ngiye nuko tubayeho reba leta imirimo iri aha hepfo hose hepfo aha ngaha munsi y'izi nzu ni imirima ya leta guhera iriya mu rubibi n'urutoki wabonye hariya nicyo gishanga nta wigeze aduha umugungiro kuva hano tuhamaze uyu mwaka ni uwa 11 tubaye hano nta kintu twigeze tubona reba ubu ngubu nturora ubu se nzakora ayo 500 dore nta kenda ubu kangaka nakaguze note y'igihumbi urabona n'agapantaro nambaye ubwo se koko amafaranga 1,000 nagikoreye nk'uko ngikoreye muri utwo dukwi ubwo nzavuga kuko ariko n'umwana n'umugore mugaburira ubwo nabeshe ngo hari icyo ndya ntabwo urabutse utwana ko duhundagaye aha ngaha ubu byenda arimo njye na yagiye gusaba nyine sinatinya kubivuga ubwo nibwo abyenda azarye ejo nabwo avuye gusaba koko ubu twabaho dute koko mwakagira imana
bivuze ko hano mubeshejweho no gusaba
ni ugusaba pe sinagira ngo nkubese
ababyeyi banjye bari batuye mu Bugarama hari kuri Semerwa njyewe nasanze rwose nyine babita abatwa tureke n'ibyasigaje inyuma n'amateka ariko noneho mu buzima busanzwe nsanga papa hari akantu bari baramuhaye ako kantu yaragerageje kugahingamo nk'ibiti 50 by'ikawa ariko akabura ahandi hantu yahinga ubwo rero ubuzima tubukuramo gutyo bakajya gukura ibyo bumba bakatwika inkono akaba arizo zitugirira umumaro ariko ntuvuge ngo ufite ubutaka uhinga ku buryo nawe uzabubyaza umusaruro uzakugirira umumaro
none mubonye amasambu mwumva byabafasha iki
yo byarushaho cyane kuko natwe twagira indi mibereho tugira tukagira imihindukire nyagasambu kisumbuye hano nibyo kubumba njye numva nabireka kuko n'ubundi njye mbona guhinga ari ibintu by'ingirakamaro kuko n'aho ubona gutya hari genza mpahinga ibigori nkahinga ibishyimbo cyagiye ndi kubumba rya bumba nk'igihe nakagize nzaba cyangwa nkajya gusaba amadene na za Afurika na zambora ngasanga nazi ayo nakoreye yarengeje ayo nariye
mushobora kurya nka kangahe nibura ku munsi
kuva mu gitondo gutya hari ikintu barigira bafungura
usibye uyu munsi n'ejo nuko gutyo
nuko nyine nuko bimeze nyine
tugarukiye ku mibanire yanyu n'abandi baturage muturanye hano hano muri mu mudugudu ariko muturanye na bo babafata bate
bo bariya se b'abanyarwanda se wenda bariya ni ukuvuga ngo kubera ko abantu bino bamenyeye kandi iyo wa mwaka isambu uhingamo ntayihuhe
kwa gusangira no gusabana bimeze
oya nta kibazo
none kuki mu bita abanyarwanda ntago babafata nk'amwe
dore nturuzi ingorane zacu n'ubundi dufite nabo none ko mwaje none ubu ubwo gutya ugomba gutambuka hariya gutya ngo shango none kabisa ngo none ngo marya ngo mwishime niyo mpamvu rero tuvuga ko mbega n'abantu nabo batabasha kutuzanaho ibintu mbega utumva bishobotse mbega
tubwire abana bimeze bite bari
abana ukuntu bimeze njyewe ndera abasengeneza banjye batatu noneho uwo umuhungu yarigaga ari kubagenda acika intege nyina wabo ufitwe na se yamujyanye wa binyamasheke ubu ntakiga noneho abo babiri b'abakobwa bariga biga neza nabibajije na mwarimu yabikubwira ikibazo cyabo mfite ni inzu bararamo ntaho barara barara hasi barara na nyirakuru nawe ni umukecuru ararwaye nanjye nuko mbona gutya nanjye mfite akanjye kazundari wanjye ariko nkamenya imibereho yabo ko bize mu ishuri ikimbabaza cyane naho barara mwatubabariye mukadukorera ubuvugizi mukagenzura inzu zose zaho ziri ntuye mu mudugudu wa Bisenyi akagari ni Kabuye umurenge ni Nyakarenzi abo bana bakabona aho bagomba kuryama inzira hari ariko amadirisha ntayariho n'inzugi ntabiriho mudutabaye abo bana bakabona aho baryama heza n'iyo nzika kinga ukabona namadirisha kwiga aho bazakomeza nange mbarimo
bene izi nzu tubona hano zubakiwe nate
kwazubakiwe na leta ya Paul Kagame amabati twayafatiye ku murenge kuri cyo gitifu wari uhari nduwayo viatori
ndabona zisa naho zishaje
zirashaje zimaze imyaka irindwi nyine ntidusobanukiwe imyaka neza ariko icyo gihe niho turagereranya ko ari cyo gihe twaba tumaze kuko nitwe twa mbere twabanje gufata amabati
mwebwe mwumva leta yabakorera iki kugira ngo mubashe gutera imbere nk'abandi
leta icyo yadukorera tugatera imbere ni uko yadufasha tukabona inzu nziza abana bakabona za matera baryamaho bakiga neza icyo kurya kiboneka ari uko nabumbye tubabura kazitanga imbabura ku ijana ijana nabona nk'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi ntagura ikiro cy'ifu ubu kigeze kuri 300 ntigihenze cyane abana bakarya nkabona n'utwo tujanga hari injanga zaje kwitashira umuteto nizo barya zimwe zimeze nk'ibikwara
murabona ko ubudehe buza na washugarwa inyuma yateye kuhabwa ubudehe habe n'umwe cyakora mugiye mutwegera buri gihe twatera imbere nk'abandi abandi bahawe gira inka nta mwana washugarwa inyuma yateye kunywa amata namba
usanga benshi bari kutunena ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayanda sesemeza nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma bigatuma natwe twiheza
nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira bareho umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu tujya tujya gusura abantu ibunaka tubasanga mu bandi banezeranywe natwe baze badusanga tunezeranywe numva icyo ngicyo ari cyo cyadufasha ejo hazaza byadukundira habaye heza babana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo naho y'ubundi iyo bavuye ku kigo bakaza bataha iwacu abaturanyi bo hakurya iriya bakavuga ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka babana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabo na bariya abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri abana bacu hari igihe babitubaza abandi bana babibabajije nko ku ishuri ati batubwiye ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka bigomeza kudusigaza inyuma twumva n'ubundi mu mitima yacu tutiyakiriye neza
uretse aba hari n'abaganiriye n'abasenateri babasuye umva bimwe mu byo bababwiye
mpamvu turiho nabi abagore batagiye ntitwarye ubwo ni ukuburara n'ababana n'imanga niyo bagiye mu baturage kuzerera bakagenda bari gutoragura twa tundi aho baba bakwiye nta manyagi turyaga bitwa bayisigariza
igihe cyabaye cyo kugiruka kwanjye njya gushaka mu yindi mirimo mu miryango yindi nyine yo hanze wowe nagiye kubashakamo ngo ndaramusore wo turakunda nanye turashaka kwishingira twandikisha amasezerano turagenda turasezerana tumaze kwizerana ariko bene abo bamuri inyuma uzari mutwara tutebesheje uzari mutwara akazi batazi no guhinga ubuzima ngo bamubanina bamvuga bafite umugabo wanjye wahuye akaza kugura hano avugiye bakamujyana muri senga arambaza ati uriya mupfa ni kumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe siko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumva neza baramwinjira pe igihe kigeze amaze kutwara inzira ye y'amezi abiri umugabo ntikayantaye ndaguma ndahaba bavuga amagambo bavuga amagambo kurya n'igihe cyageraga ngo najya kuruhuka n'ibintu biri kugwa hejuru y'inzu bagera aho mbere y'intozo nta mupfa dushaka none ni ingenzi ndahambira abantu iwacu
dawe rurema bintu nawe umenya abana bawe uterereye utwatsi
mu bisobanuro bya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aratangirana n'ubufasha ba muri iki cyiciro n'abatishoboye bagejejweho n'ubutegetsi
abanyarwanda bagaragazwa ko basigajwe inyuma n'amateka ibihumbi bisaga 30 bari mu miryango ikabakaba ibihumbi 10 muri bo abasaga 60 bubakiwe amazu ku ruhare cyane cyane rwa leta nubwo hari n'abandi bafatanyabikorwa ari ku ruhare runini cyane n'urwa leta ku gipimo cya 64% bigaragaza ko abafite intege nke bo muri iki cyiciro leta mu bushobozi bwabo yagize umwanya wo kubagenera amacumbi ndetse n'uturere na tumwe na tumwe hari n'utugenda twongeraho tukagira nabo dukodeshereza icya kabiri ku bijyanye no kugira ngo babone amasambu mu rwego rwo gukomeza kwita ku mibereho y'abanyarwanda. Amateka agaragaza ko basigaye inyuma, haragaragara nibura abasaga 25% gake ko bafite ubutaka bwo guhingaho bubyazwa umusaruro ubatunga. Birumvikana ko hari igice kidafite ubwo butaka, kandi ubwo biba bikomeye, biba binavuga ko akenshi baza kujya muri cyakiciro cy'abatishoboye, baba basaba ubufasha butandukanye. Imicungire y'ubutaka hamwe na hamwe igenda igaragaramo ibibazo, tugerageza kubikemura. Nubwo tutarabirangiza, hari aho ayo masambu atabyazwa umusaruro uko bikwiye, ariko nk'uko nanone byagaragaye ndetse no mu isesengura no mu bushakashatsi Sena yakoze, rimwe na rimwe hari aho bariganywa, ariko hari naho babugurisha ku giciro kidafite ireme, atari uko bariganyijwe, ari uko nyine nabo baba banabyemeye. Hari aho tunagerageza no kuba twafasha kugira ngo ubwo bugure busa nkaho butanoze bisubira inyuma, hari aho bikora, ndetse hari naho inzego za leta zigerageza ariko bikaziviramo imanza. Tuba dushaka kubikemura. Indi gahunda nanone yagerageje gutanga umusaruro ni gahunda yo gufasha abanyarwanda kwikura mu bukene binyuze mu kubaha amatungo, cyane cyane yagira inka. Muri iyi gahunda imiryango ikabakaba 2,200, hafi 24% imiryango yose bahawe inka. Hari n'indi miryango muri iyo yagiye ihabwa amatungo magufi n'ibundi bufasha butandukanye. Gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, abari muri iki cyiciro kandi bakaba mu cyiciro cy'ubudehe kigomba gufashwa no kurihirwa na leta, nabo leta irabarihira, ndetse nanavuga ko batari bake abari muri iri tsinda. Usanga ari imiryango, ari abantu benshi cyane bo leta yishyurira mitiweli, ariko nubwo mitiweli bayishyuwe, kugira mitiweli ni kimwe ariko kuyivurizaho ni ikindi.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho tukirebera hamwe uruhuri rw'ibibazo byugarije abasigajwe inyuma n'amateka bahoze bitwa abatwa. Muri kumwe na bagira ubusa Profesor Ishyaka Anastase akomeza asobanura ubundi bufasha mu nzego z'uburezi n'ahandi ubutegetsi bwafashije abanyarwanda batishoboye butarobanuye n'abasigajwe inyuma n'amateka.
Hari gahunda ijyanye n'uburezi bwa bose abanyarwanda muri rusange. Nk'uko mubizi, twashyize imbaraga mu myaka hafi 10 ishize kugira ngo umwana w'umunyarwanda wese abone ishuri uwo ari we wese, yaba ari uwo muri ibi byiciro amateka agaragaza ko basigaye inyuma, yaba ari no mu bindi byiciro by'abanyarwanda. Ishuri mu Rwanda ubu ni banyabagendwa, ntawe uhezwa, ariko by'umwihariko kuri ibi byiciro hari aho byabaga ngombwa ko bagira ubundi bufasha bw'inyongera, cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho by'ishuri n'utundi nk'utwo, kugira ngo bakomeze kwitabira amashuri. Kubageza igihe cyo kwiga kaminuza ndetse n'imyuga buri mwaka, nanone inzego bireba tohereza mu turere ingengo y'imari yo gufasha abo kugira ngo bashobore kwita ku burezi bwabo, iyo nabo bakeneye izo ntege z'inyongera kugira ngo babashe kwiga kubera icyo cyiciro baba barimo. Ubu rero umuntu yakwishimira ko mu rwego rw'uburezi hari imibare igaragara mu 156 bamaze kwiga kwigishwa muri kaminuza, harimo 20% inzego za leta, cyane cyane imisere y'ubutegetsi bw'igihugu n'inzego z'ibanze bafashije kwiga iyo kaminuza kugeza bayirangije. Hari urundi rubyiruko rusaga 1,000,000 rwafashijwe kwiga mu bijyanye n'imyuga kugira ngo bashobore kwihangira imirimo, kandi bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze kugira ngo bashobore nabo gutangira birwanaho. Muri gahunda ya VUP yo kurwanya ubukene, imwe muri gahunda leta yashyizeho hagamijwe kurandura ubukene bukabije mu Banyarwanda, imiryango y'abamateka agaragaza ko basigaye inyuma bafashijwe muri iyi gahunda barasaga 4,000,000, ni ukuvuga ko barenga gato 40% ya miryango yose uko twayivugaga. Nubwo rero bidahagije, ariko iyo ni intambwe, nubwo itabashe gupfundikira umutemeri ngo ibigenge ibibazo byose byarangiye.
Kuri ibi bisobanuro bya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ku isonga, abasenateri barabinenze, bamwe banamubwira ko bitumvikana uburyo yoherejwe kubitanga bishakiraga nyir'ubwite nk'uko Itegeko Nshinga ribisobanura. Bamubwira ko ibyo avuga bihabanye n'ibyo basaba.
Nibyo koko, kuko iki cyiciro n'iki kibazo ni ikibazo kimaze imyaka n'imyaniko ubwe nawe yabyivugiye ati si cyabuhanga iyo witegereje rero uburyo gishaka gukemurwa ntabwo bitanuye n'ibyabahinjirije ibi ngibi uze tuzongera dutumira indi komisiyo ad hoc ya gatatu hano hari ikibazo simvuga ngo proposition n'ibyateganya byose mwumvise ko ari ibintu globalize ibintu muri rusange ntabwo bavuga ngo iki cyiciro cyarebwa n'iki tuvuge ngo mu myaka itanu cyangwa icumi dore bizaba bikozwe hazaza evaluation yabyo nyuma yaho ibi bintu nibiramuka bidakozwe hazajyaho izindi gahunda zize kurangiza cya cyiciro kirebana n'ibibazo bitakemutse nta system de evaluation nta suivi yerekana ndetse unarebye bisa naho ariko akundi tuvuge ngo reka twikize twigendere
icyatumye ibibazo bya kiriya cyiciro bidakemuka nuko nyine gahunda zose zagiye ziza muri rusange kandi bafite umwihariko mu mateka yabo bafite ibikomere batewe n'amateka iyo rero ibikomere uta shatse ingamba zo kubanza kubyomora ingamba zindi wafata ziza hejuru ya bya bikomere ntabwo zifata iyo mpamvu tubona bafite imyitwarire itandukanye ahanini n'iy'abandi banyarwanda ibyo rero byari bikwiye guhabwa umwihariko wabyo bigatuma tutaguma muri globalization hari ibibazo twagiye tubona yuko amashyirahamwe abagiraho presiyo igatuma nabo batitabira gahunda za leta yakivuzeho kwa ministre ariko nanone ukumva nta ngamba zihamye zagiye zivugwa ku bibazo yagiye agaragaza kumva ni ibintu d'ordre general ariko ntube wamenya ese sena ni igiki mu byavuzwe izakurikirana by'umwihariko yuko byazaga bikemura ibibazo byose byagaragajwe hariya
kimwe mu bisobanurwa ko mu kudashyiraho umwihariko wo kuzamura basigajwe inyuma n'amateka bagatera imbere nk'abandi banyarwanda ni ikibazo cy'amikoro y'igihugu adahagije ariko hakomeza kumvikana ko kubashyiraho umwihariko byaba ari ivangura
ariko murabizi ko abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene bari hejuru ya 35% ndetse n'abari mu bukene bukabije bakaba barenga 15%. Iyo niyo shusho nyakure y'igihugu cyacu abanyarwanda bari mu bukene bukabije barenga 1/6 abanyarwanda 10 bonye bagenda bambe 6 bonye bagenda haba harimo nibura umwe w'umukene cyane yaba ari uwo muri iki cyiciro tuvuga yaba ari no mu bindi byiciro by'abanyarwanda bisanzwe umwe muri 6 abakenye cyane bivuze iki bivuze ngo afite ahaba cyangwa se akeneye ko leta imufasha kugira ngo aramuke cyangwa se abayeho mu buzima bugoye nk'ubwo twabonye ahangaha iyo niyo shusho y'igihugu cyacu amikoro niko ameze ariko sinabura kuvuga ko mu myaka 20 ishize ntabwo yari umwe muri 6 bari 2/3 ni ukuvuga ko hari intambwe ikomeye twateye ariko ntabwo ubukene twabusezeyeho turacyari kumwe ariyo mpamvu mu byo dukora byose duharanira ibintu bibiri kwihutisha iterambere ry'ubukungu icya kabiri ni ukugira ngo uduce dufite tugire ku banyarwanda bose tudusaranganye turebe ko twakomeza kugenda tujyana ariko tutatsimbuwe ku ihame ry'uko abanyarwanda iki gihugu ni cy'abanyarwanda abanyarwanda bamwe abanyarwanda bakwiye kuzira kongera gucikamo ibice cyangwa se amakimbirane amacakubira ariyo yose yatubuza gukomeza icyerekezo cyacu kituganisha ku iterambere irambye no kubaka igihugu cyiza u Rwanda twifuza.
Icyakora abasenateri bahabanya nawe mu myumvire. Senateri Jean Damascene nta ukuri ryayo ari muri komisiyo idasanzwe ya Sena yasuye abatwa inatanga umwanzuro ko guverinoma yagombye kubitaho bidasanzwe.
Ikibazo nacyumvise kurusha uko nagitekerezaga. Umwanzuro watanzwe n'uvuga ngo abanyarwanda 200,000 nibagenerwe gahunda yihariye. Icyakabiri cy'umwanzuro nibakurikiranwe baherekezwe kugeza ibibazo bari barimo bivuyemo ubu ni ubuyobozi bubwirwa kuva hasi kuzageza hejuru kandi twarabibonye aho twagiye hose ko n'abayobozi batazi n'uko babayeho batanazi n'ibibazo bafite si wo warira umuntu mituweli yatakwivuza uri umuyobozi ku rwego rw'ibanze muri abayobozi 60 twavuze nyakuba perezida wa sena bari ku rwego rw'umudugudu tumenye ko umuntu ativuza akarinda apfira mu nzu ndashaka kugira ngo maze uhagarariye guverinoma warabyumva ate programu yihariye kandi itavangura kuko ibintu abantu bagenda bavuga ngo nuha abantu programu yihariye ngo warabavanguye ntabwo ari byo nk'uko wa perezida wa sena abagore urubyiruko abafite ubumuga leta yacu yabakoreye discrimination positive kubera iki iki cyiciro cy'abanyarwanda tubone bafite ibibazo bihoraho bitazashira tutabakora discrimination positive twaje mu kuvuga ngo gutanga ibirimo ngo barapiganwa barapiganwa se iyi amateka bafite yarabakundiye kugira ngo bapiganwe nyine barapiganwa se abana batagiye mu ijuru ngo barangize neza biratuma no bishobora none se ibi byiciro by'abanyarwanda ko leta yacu yicaye ikabireba ikavuga iti aba bantu tugiye kubaha kufata umwanzuro wihariye iki tubuza gufata umwanzuro wihariye kuri abanyarwanda umuntu wese duhura nawe tukanena tukavuga ibyo dushaka bariya badamu bavuze hariya umudamu w'Inyagatare ukuntu avuga arira ntabwo iyo wabigiyemo ukabibona bigutera ikibazo arira aratorwa abandi banyarwanda bakamubwira ko afite uburenganzira icya kabiri nyakubahwa perezida wa sena ngiye nagira ngo mbaze ibintu bifatika ku itariki ya cyenda z'ukwa mbere k'uyu mwaka hari itsinda ry'abana bakomoka muri iyi miryango kandi bumva ko uburezi bw'abana baturuka muri iyi miryango ari wo muti w'ibibazo bafite bandikiye ibaruwa minisitiri w'uburezi bahaye kopi nyakubahwa perezida wa sena baha kopi minisitiri w'intebe babaha kopi Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu basabira abana 386 ku mpamvu zitandukanye batari mu ishuri bateganya yuko ishuri nditangira hazagira abana baziga ariko abaperezida wa sena ndagira ngo mbaze kuri iyo lisi y'abana 386 ubuhagarariye guverinoma tubwira abana bagiye kwiga bitari muri bya bindi yo kuvuga ngo n'amafaranga agiye mu turere abasigaye baziga ryari kuko byasabwe n'abana bumva ko kwiga kwabo kuzatuma imiryango yabo itera imbere kandi nanjye niko byemera
Ubusobanuro bya senateri nta ukuri ryayo ntabyisangije kuko hari n'abandi bagenzi be bari kumwe mu myumvire ihabanye n'iya guverinoma ku bibazo byugarije abasigajwe inyuma n'amateka
iyo ufite abana babiri umwe akaba arwaye bwaki ntago kumuha indyo yihariye mu muryango byavuga ko wavanguye abana bawe aba bantu hari aho bataragera tugeranije n'abandi banyarwanda twumva guverinoma ikwiye gushyiraho uburyo budasanzwe kugira ngo abanyarwanda babanze bagere kuri nivo imwe n'abandi banyarwanda mu bibazo nabyo yagaragaje harimo ikibazo cy'ubukene yanabivuze neza duha n'imibare ifatika aravuga ati ni abantu babiri ni zero n'ibice bibiri ku ijana akabihuza n'ubukene dufite ku rwego rw'igihugu imibare nayo mbona nyine igaragaza ko harimo ikibazo akavuga ati no ku rwego rw'igihugu ubukene bukabije turacyari kuri 15 ariko nka minisiteri bireba MINALOC yakoze ubushakashatsi yo ubwayo isanga 87% cy'abanyarwanda bari mu cyiciro bari mu bukene bukabije ntabwo twavuga ngo ntacyo nta kibazo kuko n'abandi banyarwanda bakiri mu bukene oya turabanza tumenye abangaba tugiye kubaherekeza dute nabo basigara ari 15% nk'abandi banyarwanda bari mu bukene bukabije ntabwo abakene n'inzara kuba zarangira vuba ahangaha numva n'ubushobozi bw'igihugu butazabyemera ariko tugomba gushyiraho ingamba zidasanzwe kugira ngo nabo nyine nitubona muri babandi batandatu ubwo bo tugiye bo ku cyiciro cyabo muri batandatu batanu bose baba ari abakene mu gihe umubandi turi kureba umwe akaba ari tubona ko ari umukene ariko bo tubagifukiza ari batandatu bo batanu ni abakene bakabije tukaba twumva guhuza ubukene bw'igihugu bwose en general n'ubukene bw'iki cyiciro cy'abanyarwanda harimo ikintu kitari cyo kandi inzego zakagombye gufataho icyemezo kugira ngo tubashe kugira icyo tumarira abanyarwanda
nyuma y'ibyo bisobanuro byose byafashe amasaha abarirwa muri atatu abagize sena ntibanyuzwe bandura ko umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente azatanga ibisobanuro noneho mu nyandiko n'ibisobanuro bizagera kuri sena mu gihe kitarenze ukwezi inshuti bakunzi twabanye muri dusangira ijambo ya none aha nonsoreje ikiganiro nari nabateguriye mbashimira ku bufatanye bwanyu nsoje mbizeza ko iki kibazo tuzakomeza kugikurikirana tukamenya iherezo ryacyo tukabatangariza mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na RK bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
dusangire ijambo